kisha moyo wangu. Wakila kitu my baby, si unoji wa moyo wangu. Ngumu kupenda watu wengi, ukini kusa, I like it. Ukini tomasa, I like it. Ukini papu, I like it. Eti ugali na papa, I like it. Oh my lord, let me call you city honey. Ah, woko huwa huwa jika, muni utamu gani. Let me just go find.